gitara yangibusisa.
Yaw ezotwana.
Thanda ukuthunukala.
Yani.
Sizishiya kancane. Thanda inkulume nabantu yabo.
Thathi kubeka.
Beka. Sure, scoof. Lenti kale mangshi obhuti wami kwalahleka isithunzi sami. Khulunkulu njani kanti manje suthi asuse swami. Sukuthuke ngisebenzele bengishintsha impilo yami. Nabantu ekade ngibathemba baqala baringa ngami. Abanye bathukile abanye bathisishile. Uphi manje kodwa ngihlangane nomngani sibalo ngenze ngaba right. Uhlala la ispa ngasetop sigama lakhutshwala. Ufike kimi ngisenhlungwini wasengithathe ngikhuthaza wathi
Zula musukhala boy. Gama la mutshwala sengifikile ngizokukhuthaza boy. Bantu abafana njengawe blinding nokubasiza bro. Kambhudubani gama mfuna sakho ubungani sure.
Bangibiza uDan Ken usiphamandla sibonga umbambo sure. Tshela mina uzongisiza kanjani awukhulume bro.
Khipha yonke imali onayo spa ungithenge ngibe ngqwaba. Ungiphuza ungangideshile ungideshe ngonembeza. Noma makho inkinga zakho ngizoyiqeda namhlanje kodwa sibuye kusasa.
Kanti izobuya ngakusasa bengithi uzoyiqeda nya.
Inkinga ukuthi kumele ungithembe sengathenge kuze ngikutheshe. Makuthi imali awusanayo ungawari vele ungigweleke. Uzoyiqeda zonke iy'nkinga zakho man never ngikhethe. Never ngikhethe never never mina ngikuhleke.
Yajwala umngani ogrand yazi ungimele yazi ungifele. Noma ngiswele uhlala ukhona ungenza ngihleke. Shuthi vele wena ungasusa bonke lo mzima manje sengibuthwele. Fidi bengilala kuwe ngigcine nasespani ngiselwe ene. Ungifaka naseyinganeni ngidle nomsele.
Ehhe phela mina sikhuva ngisili menemene. Abangani benyamalele bengihlala ngikhona ngikubheke.
Ene ubukhona emngcwabeni kathabane sisitere. When we love emaloveni wena jwala ngeke ngikuyeke.
Phela ufana nobudgimi mabheda kumele ngikubheke. Bonke labo bathembile mabheda banyamalele. Mina uzomfica ethaveni le stress ufike ngisiqede.
Janki jwala ngimisi sithupha lakimi wena we crook. Ususiyinhlungu kule khuluva ngiyafunga manje simbumba.
Ntwana siye kokwenzeka ehesteri thane ngikuhlebele. Ngingathi blindi lana ngiphethe sihlala everywhere. Uma ukuthi mina usangifili ngaku-introducer nakuyena.
Oh, angitshele ubani igama lale clever.
Bathi ukhala bathi uphawuthi uzale Columbia no clever.
Awungi-introduce kuyena uthe umthola everywhere.
Ya umthola everywhere yima kancane ngimfonele.
Hello
sure khala utshwala lo.
Uh-huh.
Khabani ugrand bafor.
For sure.
Lalela khona i-outlaw efuna ukuringa nawe fast fast i-20 trap trap uyisuse kasi uyibeke suburbs. Yakuphela nja yami awuyiniki isikhathi sakho.
Yakuzwa tshwala kambubani gama uzalo.
Igama lakho uDan Ken isibongo wakabambo.
Alright niki ifoni ngivele ngiringe naye uDando.
Shoka la mchita khamba.
Ungeke ngathi kuzohlangana ungitshele outyam uthi ufuna ngikusize ngani.
Okay lalela outyam. Athi ngikuxoxele isitori sami, isitori esidonsayo. Kodwa ngizosenza specifishane. Shuthi izinto zami besihlangana. Ngiphila sharp sharp, ngiphila nice life, nice cars. Impilo bukhazi khazi, ngalungisa ikhaya. Kwaba mnandi kwajabula uma. Izinto siqala ukubhimba, the time sekubhodla ubhuti wami. Ngingasafika ubuthongo, ngiphuza amaphilisi okulala. Everyday ngihlala ngikhala, abangani banyamalala. Kwase kufika utshwala, bangibheka esifubeni ngaxambalala.
Ya utshwala umngani ogrand, enhle kumina naye siyafana. Kodwa sidlule kuleyo phatha, uqhubeke nolakho udaba.
Kuthe makushona ubhuti wami, akuphelanga iminyaka eminingi kwalandela usisi wami. Ngabona engathi uNkulunkulu uyangijezisa ke manje. Ngagxila kakhulu kutshwala, ngase ngilahle ifocus. Ngapha amafans ayangibuza ikhipha nini album. I was never ready, umthwalo benguthwele bewuheve. Ngishiywa abantu engizalwa nabo kwayenza impilo ya MC.
Ngoba usuzwana-ke nami ntwana, ngizokwenza ube happy. Relax ntwana ube stay, I got you, uzokwenza fresh.
Kanjani uchaze mfethu?
Phatha imali eningi impela, ma ungimemeza ngizokusabela. Ngi-everywhere ma ungibheka buza utshwala uzokuyalela. Ma ungibhema never wangidela dedela igazi. Ngizokwenza mina ngukhala ngupawuti, inkinga zakho sanizoyiqeda.
Okungilahlekele kuzobuya.
Hayi cha ngeke kubuye, kuphela ngizoqhilaza ikhukhu ngapha ngibe ngiqeda inhlungu. And kumele ungazi mina impilo ngayishintsha kabuhlungu. Indoda ngiphendula ibhungu, ngikhiphe endlini efudumele, igcina ilala kumkhukhu.